Yeah. African new bodies,
DJ Momo.
I did dance so daddy this.
Yo, Deborah, come chat to me nice.
If you can off your bine, not if you're my love. Cause ilia shida if you all ya liba ko tough. Kesho kunze kesha tafia kawombe. Washo kunja kanye chalo tetifi wombe. Fia malavu tafia vamo. If you're my love, tafia vamo. If you're my love, tafia vamo.
I belong to the streets. Oloni pase love in any brele la fa street. Neba mano pali yo yo yo. Mole foye chite mwiko boy love yo lo.
Ngaka wambe vale angala kumutima. Ngata ukosele fya malavu kuwashima. So many times walimbika mufilamba. Happiness ibale ndanga fyepa kwamba. Apa mfuwa yoku pangolu pia. Pantu fya malavu filamba na fia. Tired of using me ngomu wonfi. Chupala kaza chitonto nganya pabu nonshi. Sate tu sate ndapala ukanda wambesha. Hemu chikwacho kuchipangisha. Nalikosa na nguntile fima hasela. Ichite mwiko ni mku wambesha na
kukosela.
Not if you're my love. Cause ilia shidia if you all ya liba ko tough. Kesho kunze kesha tafia kawombe. Washo kunja kanye chalo tetifi wombe. Fia malavu tafia vamo. Ifya malavu tafia vamo. Ifya malavu tafia vamo.
I belong to the streets. Olo ni pase love in any brele la fa street. Neba mano pali yo yo yo. Mole foye chite mwiko boy love yo lo.
Money pa mi mind, pan mi mind, pa mi. Money pa mi mind, pa mi brain, pa mi. Me have you find a milli, yeah, stack a milli. Masali yeka yeka masaka ya billi.
I'm sorry babes, me na have no time fi love ya. Neni pisha jeman kuhucha kukacha. Newo mi isho ni kwisu cheji kacha. If ya malavu wala kula rola fiyo mutima.
Nebo fya malavi davi noti sana sana. Badi shupa baba nesu bano tu savana. Nebo fya malavi davi noti sana shakosa. 2 days fya kosa.
If you can off your bine, noti fya malavu. Cause ilia shidia if you all ya liba ko tough. Kesho kunze kesha tafia kawombe. Washo kunja kanye chalo tetifi wombe. Fya malavu tafia vamo. Ifya malavu tafia vamo. Ifya malavu tafia vamo.
I belong to the streets. Olo ni pase love in any brele la fa street.